talk, music I talk, Africa, yeah. Kimara, good man connection. Nisimame, Yahweh naomba. Nisimame, katika majaribu, Yahweh naomba. Nisimame, nisimame, Yahweh naomba. Nisimame, kwa uwezo wako, Yahweh naomba. Nisimame, katika hii safari to eternity. Ninaponda vile nitafika. Keeping on the way, walking on the way, I hope I'll be there. See too, keeping on the way, walking on the way, I want to be there. Yeah, yeah. Jalo kwana iye. Yeah, yeah. Nisimame, Yahweh naomba. Nisimame, katika majaribu, Yahweh naomba. Nisimame, nisimame, Yahweh naomba. Nisimame, kwa uwezo wako, Yahweh naomba. Nisimame, mwisho wake ni paradiso. Nataka tukutane kule uzimani. Nataka tukutane kule paradiso. Step by step, tusimame. Naomba, tusimame. Kila siku, tusimame. Imara, tusimame. Tusimame. Imara, tusimame. Awe, oh. Awe, oh. Nisimame, Yahweh naomba. Nisimame, katika majaribu, Yahweh naomba. Nisimame, nisimame, Yahweh naomba. Nisimame, kwa uwezo wako, Yahweh naomba. Nisimame. Wonder love, oh, oh. Wonder love, oh, yeah. Wonder love, oh, oh. Wonder love, oh, yeah. Nisi, nisi, mame. Nisi, nisi, mame. Nisi, nisi, mame. Nisi, nisi, mame. Nisi, mame, Yahweh naomba. Nisi, mame, katika majaribu, Yahweh naomba. Nisimame, nisimame, Yahweh naomba. Nisimame, kwa uwezo wako, Yahweh naomba. Nisimame. Wonder love, oh, oh. Wonder love, oh, yeah. Wonder love, oh, oh. Wonder love, oh, yeah.